nafu mukama wata kumukono neme okubula nesigamye kukwe emisonvu mingi sitani jataze yagwe subi lyange olwazo lukumu wano kunsi tewali kirungi okufana endwadde bisukiridde tulabye nnyo oyo setaani omulimba akoze bingi ebitunyiga kukoowoola Yesu jangu mu bulamu bwange onsize bujja onnasenze Saigo Kimunafu mukama wata kumukono neme okubula nesigabye kukwe emisavu mingi sitani jataze yagwe subi lyange olwazo lukumu Kimunafu mukama wata kumukono neme okubula nesigamye kukwe emisavu mingi sitani jataze yagwe subi lyange olwazo lukumu
Chama que sabe